99.9.
Filmenjo ina hanze minawe penye film mugrada makelele injo love ya mu film.
Yo Billy, don't listen to the bad shot. You're not the only true ones you love to hear. You are shit. Speak your heart, please speak to me.
Pengine venichukia shina kule wenjo bebe. Let me love you my bebe. Kukupenda kupita mapendo. Pengine venichukia shina kule wenjo bebe. Let me love you my bebe. Kukupenda kupita mapendo. I'll be your daddy, you be my mommy. Sita kwacha bebe, takupenda tikulu.
Kila siku nalewa. Love yangu ni we bebe. Mapendo ya mashimu kama ni dawa. Roho yangu ni we bebe.
Wenjo mwimbo yangu, kisha mancho yangu, mami wa batoto yangu. Roho yangu ni we bebe. Bingine bakitoni kine bapatama. Vile tunacheka roho ineba.
Élu de mon cœur, la reine de ma life, le choix pour ma vie.
Let me love you my bébé. Kuku benda kupita mapendo.
I'll
be your daddy, you be my mommy. Sita kwacha bebe, takupenda tikulu.
Mapendo ya mina we, higusa shimoko mumigono. Hata tunafanya je, bandu bagayona. Mie ni kipofu, wenjo muti yangu. Usinyache bebe. Roho yangu ni we bebe.
Élu
de mon cœur, la reine de ma life, le choix pour ma vie.
Shinakule wenjo bebe. Let me love you my bebe. Kukupenda kupita mapendo. Bingine benichukia shinakule wenjo bebe. Let me love you my bebe. Kukupenda kupita mapendo.
I'll be your daddy, you be my mommy. Sita kwacha bebe, takupenda tikulu.
I'll be your daddy, you be my mommy. Sita kwacha bebe, takupenda tikulu.
Yo, girl, me don't tell you, say this, I wanna crazy about you. RJ Kanyera, Congo to Africa, Wagwan, gigantic records. You know how we are killed this.